nasanyuka nawe. Essanyu lyange, obulamu bwange, omutima gwange n'essuubi byonna mu ggwe. Oh oh, amagezi gange byonna bye nkola era mbikola lwa kubeera ggwe andi obwongo. Chingas.